Baba Jaja wandi baddewo.
Umutima gw'omuto maso tegera bira obuntu obutono obuso bw'omuto bwe bulabye tebukomawo kino kirinako emboozi gye nnyumya okukeza ku muntu omwe yakwata ku mutima gwange mu buto ffe twaliwo tetulina bingi naye omukwano gwe bambi gwakiikirira ng'ebirooto mu mutima gw'omuto yadde twaliwo tetulina bingi naye omukwano gwe bambi gwakiikirira nga byonna ebitaliwo era ndikusima sabato genjo bakefu okukera akamwenyuko kajisoka nuyolekere chidima oni memerefe tulie kuwate twali wote tulina binji nayo mukwano gwe bambi gwakiikirira ng'omukwano gwe nandisabye mama ne tata
Jaja,
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 Jaja,